downloaded from ilovezedmusic.com.
Kaleza che I'm better off all on neck. Chalo si chima sek. Ikose usala wek. Vanecha siwa onek. Njoka zeka zek. Wea woba makuseka. So non drama si visa beka. Beti aneka. Ino ni kai kyoba na dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama ino ni type yo panga dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Hello punzino wenda for what yo sati rovi. Leka mighty kuhuzi. Wanzako wali be future osa isa kuwaleta muduzi. Tingala timbela doji. Nisebenza paka kuchi. So nyimbo zanga zizili la chemu ulungu wanga zizisaka puji. Chalo chafika pa woyo. Kuplow up ni matrend. That's why ni rapa pa woyo. Sini na bwirelo fola ma change. Hey, ninga ukeolo kumateni. Kuchila wauka kuseni. Theni pei kwa ni laitini. Mazale nishina kwa ni sateni. I chase money like I don't like it. That's why I'm a fly kid. I was born and raised in the 90s. And I'm still a shaiki. Dibati pazanga I can be psychic. Unatiamba poti haichi. Nindrama kulipe vina tina konka pa malusaka pa maiji. Njule tepali no sangwa. Kalumba feeling imba neck. Leka wambele cheza ngena mudala. Nenzimu za sensing a neck. Ninae sonkala humble. Humble sile tesa gari. Peni kwini la fote ni mawani. Mugaraji mwanga mwashote bugari. We I'm better off all on neck. Chalo si chima seka. Ikose usala weka. Vanecha siwa oneka. Njoka zeka zeka. Wea woba makuseka. So non drama si visa beka. Beti aneka. Ino ni type yo panga dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino ni type yo panga dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama.
Yeah, yeah. Solo full utani trecho. Apa mano ni kufinancial. Sini shota pandalama nzine governor leka ni sainepo. Sini oneka na tula na wages full nika universal. Nilipete miopeseka na nika wala sini di bisexual. Vanecha vama funa waitaya. Full chemba kukacha. Lionse nizikonela cheka tapa. Pata pwani tiela full ni politician nika chini kapata. Pwani sonda hakuna matata. Ni kusebenze sa munu chalo. Ona veneva de mela ni makata. Aliensa nga kupase advice. Noti mane, bati zirimo mutumba. Boy bafuno nipisha mnyumba. Pressure nikangi wano endo tunda. Zichu ya kaba ya funda. Hapa na funta nikangi wano gula unga. Panya mata bama zimia mafoni. Nivaka zizi na mapepe ya nkunda. My snake solo. Fache uli nacho arusha kupoka. Baka mwapesi pa mangara zibo. Ipana gula helikopter. Unifu na chenga ufu na chintu. Sindiwe mwana wa kristu. Osangara saka mulu saka ife. Boy tukubweza kupristu.
Kaleza che I'm better off all on neck. Chalo si chima seka. Ikose usala weka. Vanecha siwa oneka. Ninjoka zeka zeka. Wea woba makuseka. So non drama si visa beka. Beti aneka. Ino ni type yo panga dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino ni type yo panga dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama.
Downloaded from ilovezedmusic.com.